This is knock, uligongeo, knock, knock, uligongeo, knock, knock, walikugongea, unabishanana, walikugongea, ati knock, knock, uligongeo, knock, knock, uligongeo, knock, knock, walikugongea, unabishanana, walikugongea, si uligongeo, si uligongeo, si uligongeo, walikugongea. Uligongewa na jirani mbolai. Hii ni true story, mambo ni vulai. Alibisha bisha ai kuliko landi. Unashtuka na leo ndio umelandi. Uliacha peng na kina Brayo na Kevo. Ulidhani enjo kumbe peng ni kadevo. Delaila anawateka teka. Mamorio vifagio ni kufieka fieka. Kwela ni cheesy, huyu awezi confess. Mse wa mayai huwa agongi excess. Ni ATM kila mtu ana access. Roadblock talipia adi kases. Kugongewa siku hizi kawa ida. Acha kuteta, acha kuleta shida. Confirm, kwanza diameter. Ujenge wall, tutaruka na perimeter. Ati knock, knock, uligongeo. Knock, knock, uligongeo. Knock, knock, walikugongea. Unabishanana, walikugongea. Ati knock, knock, uligongeo. Knock, knock, uligongeo. Knock, knock, walikugongea. Unabishanana, walikugongea. Si uligongeo. Hakuna huruma utagongewa dina lele. Watangoja uzime ama waseti mchele. Ogopa sana, we unabishana. Ai, na kuna mtu anabishabisha. Hii ni Olympics, tunawakilisha ni kugonga. Ai, gonga tena, nyama choma, onja tena. Ay, msupa na weka wa barbecue. Unadhani we ndio leader, barbecue. Hata wewe panga line, weka kiu, ati wewe ndio main course. When is you, wanagonga, wanadishi, wanachiu. Unakata maji zitu, unakata kiu. Hata chali yako, utagongewa. Hata bibi yeu sema, mini liolewa. This is coffee, ma. Ati knock, knock, uligongewa. Knock, knock, uligongewa. Knock, knock, walikugongea. Unabishanana, walikugongea. Ati knock, knock, uligongewa. Knock, knock, uligongewa. Knock, knock, walikugongea. Unabishana na walikugongea. Si uligongea. Si uligongea.